Incwadi yokuqala yomphostoli uPetro, isahluko 1. UPetro umphostoli kaJesu Kristu kwaba izihambi abahlakazekile ePontu naseGalathiya naseKhaphadosiya naseAsiya naseBithiniya, bekhethiwe ngokwazi phambili kukaNkulunkulu Yise ngokungcwelisa kukaMoya kukho kulalela nokufafazwa ngegazi kaJesu Kristu, makwandiswe kunina umusa nokuthula. Makabongwe uNkulunkulu Yise weNkosi yethu Jesu Kristu, owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo, sibe nefa elingapheliyo nelingenasisihla nelingabuniyo eniligcinelwe ezulwini, nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungisele ukwambulwa ngesikhathi sokugcina, enithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo ezizinhlobonhlobo, ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo kufunyanwe kube ngukubongwa nodumo nokutuseka ekwambuleni kukaJesu Kristu. Enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo. Namukela isigcino sokukholwa kwenu esinsindiso yemphefumulo. Ngayo le nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi ababeprofetha ngomusa obezakuza kinina, bephenya ukuthi yisiphi nokuba sinjani isikhathi asikhombayo umoya kaKristu owaye kubo, efakaza ngaphambili ngezinhlupheko eziqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona. Abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona kepha nina ngalezo zinto enishunyayezwa zona manje ngabanishumayeza ivangeli ngomoya ongcwele othunywe evela ezulwini izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona. Ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu nizithibe nethemba ngokupheleleyo umusa enza kuwabela ekwambuleni kukaJesu Kristu. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Ngoba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Uma nimbiza ukuthi Baba, yena owahlulela ilona lowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize, enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide. Kodwa ngegazi elinqabuleyo likaKristu kungathi lewundlu elingenacala, elingenabala. Owazi waphakade izwe lingakasekelwa, kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu, enikholwa uNkulunkulu ngaye owamvusa wabafileyo nowamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu. Senihlambulule imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi, thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Senzelwe kabusha, kuye ngembewu ephelayo kodwa ngengapheliyo, ngezwe eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Ngoba yonke inyama injengotshani, nobukhosi bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali iyavuthuluka, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Yilo lelizwi levangeli elashunyayelwa kinina. Incwadi yokuqala kaPetro isahluko 2. Ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke. njengezingane isanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube ngukusindiswa uma seninambithile nezwa ukuthi inkosi imnene. Sondelani kuyo ihitshe eliphilileyo elinqatshwe ngabantu kepha kuNkulunkulu likhethekile liyigugu. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindlu yokomoya ubupristo obungcwele ninikele ngemhlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bhekani ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile liyigugu okholwa yilo akasoze ajabhiswa. Ngakho kini enikholwayo liyigugu kepha kwabangakholwa itshe abalinqabayo abakhe yilona elaba yinhloko yegumbi. Netshe lokuqhuzula nedwa lokukhubekisa baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumiseleyo. Kepha niya niluhlanga olukhethiweyo ubupristi obobukhosi sizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibizayo niphume ebumnyameni ingene ukukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ekade naningesiso isizwe kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu eningahawukelwanga kepha manje lihawukelwe. Bathandekayo, nginincanga njengabafokazi nezihambi uba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Thobelani izimiso zonke zabantu ngenxa yenkosi nokuba kuyinkosi njengokuba ingomkhulu nokuba kungababusi njengokuba bethunywa yiyo ukuze bajezise abenza okubi babonge abenza okuhle. Ngokuba injalo intando kaNkulunkulu kuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayizula njengabakhululekile kodwa kungabi njengabenza ukukhululeka kube isigubuzelo sokubi kepha njengezinceku zikaNkulunkulu. Baziseni bonke nithanda abazalwane mesabeni uNkulunkulu niyazise inkosi. Nina zinceku thobelani amakhosi ngokwesaba konke kungabi ngamalahle navileyo kuphela kodwa nayizixhwanguxhwangu. Ngoba kuyabongeka lokho uma umuntu ngenxa kanembeza ngakuNkulunkulu ethwala izinsizi ehlushwa ngokungafanele. Ngoba kuludumo luni uma nibekezela nishaya lapho nonile na, kepha uma nibekezela lapho nenza okuhle nihlushwa, lokho kuyabongeka kuNkulunkulu. Ngoba nabizelwa khona lokho, ngoba uKristu wahlushwa ngenxa yenu enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Ongenzanga isono akufunyanwanga nankohliso emlonyeni wakhe. Owathi ethukwa akaphindisanga athuke, ehlushwa akasongelanga kepha wakunikela kuyo wahlulela ngokulunga. Yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni oyena imvimbo yakhe naphulukiswa ngayo. Ngokuba beninjengezimvu ezidukileyo kodwa manje seniphendukele kumalusi nombonisi wemphefumulo yenu. Incwadi yokuqala kaPetro isahluko 3. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona angakholwa yizwi azuze ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwaluka izinwele nokokufaka igolide noma okokugqoka izingubo. kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Ngoba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethemba uNkulunkulu bethobela amadoda abo. Njengalokho uSara wamlalela u-Abrahama embiza ngokuthi inkosi, eningabantwana bakhe uma nenza okuhle ningesatshiswa nokukodwa okwesabisayo. Kanjalo madoda, hlalani nabo ngokukwazi, njengalokho esifazane eyisitsha esibuthakathaka sibanika udumo lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani, ukuze imikhuleko yenu ingathiywa. Okokugcina, manibe nhliziyo nye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka. Ningaphindisi okubi ngokubi, nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizela lokho kuba nidle ifa lokubusiswa. Ngokuba usuwayethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle, makanqande ulimi lwakhe kokubi, nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Adede bubini enze okuhle, afune ukuthula, akujonge. Ngokuba amehlo enkosi aphezu kwabalungileyo, izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo, kepha ubuso benkosi buphezu kwabenza okubi. Pho ubani onganilimaza uma nishisekela okuhle na?
Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhliziyweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini.
Kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembeza omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Ngoba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Ngoba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono, olungileyo ngenxa bangalungile, ukuba asise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni, ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni, abakade bengalaleli lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindele ey'nsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa, abasindiswa ngawo abayingcosana, okungukuthi abashagalombili ngawo amanzi. Enisindisa ngawo manje nani ngomfanekiso, okungukuthi ngombhaphathiso, kungesiko ukususa insila yenyama, kepha ukucela kuNkulunkulu unembeza omuhle ngokuvuka kukaJesu Kristu, okhona osokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini, sekubekwe phansi kwakhe ezingelosi negunya namandla. Incwadi yokuqala kaPetro, isahluko 4. Njengokuba uKristu wahlupheka enyameni, hlomani nani ukuqonda okunjalo ngokuba uhluphekile enyameni uyekile ukona, ukuze ngesikhathi esiseleyo nisesenyameni ingabe nisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu. Ngoba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza ukuthandwa ngabe zizwe ngokuhamba ngamanyala, nangezinkanuko, nangokudakwa, nangokuminza, nangokuxokozela, nangokukhonza izithombe okuyichilo. Bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo wokushinga kwabo behlambalaza. Bayakuziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abahambayo nabafileyo, ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni kepha baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele, ngakho zikhuzeni, nizithibe ukuze nikhuleke. kunakho konke yibani nokuthandana onganqamukiyo ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Anongenisana ngenjabulo lingakhononi. Nikhonzane kube yilona lo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu, uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanika uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikela yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambuleni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo lokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngoma kungabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali noma eyisela noma engowenza okubi noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa lelo gama. Ngoba sawuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini kuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na? Ngakho abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu, mababeke imphefumulo yabo kumdali othembekayo ngokwenza okuhle. Incwadi yokuqala kaPetro, isahluko 5. Ngakho, ngiyawancanga amalunga phakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezakwambulwa, ngithi, yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezela kodwa ngokwentando kaNkulunkulu, kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Kungabi njengabenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Kuyakuthi nxa esebonakaliswa umalusi omkhulu, niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo. Ngokunjalo, nina basha, thobelana amalunga kepha nonke embathani ukuthobeka, nithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana abazidlayo, kepha abathobekileyo bapha umusa. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela. Qondani nilinde, isitha senu Sathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo, sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Kepha uNkulunkulu womusa wonke wanibizela enkazimulweni yakhe aphakade ngoKristu. Senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele. Makube kuyamandla kuze kube phakade, naphakade. Amen. NgoSilvano umfowethu, othembekayo ngokubona kwami nginilobele ngokufushane, nginxenga, ngifakaza ukuthi lo yiwo umusa oqinisekileyo kaNkulunkulu, yimani kuwo. Liyakhonza kini ibandla elikhethiweyo kanye nani eliseBhabhiloni noMaku indodana yami. Bingelelanani ngokwanga kothando, ukuthula makube kini nonke enikuKristu.